Dolly, please bypass. I'm taking out what's in my chest. I'm too low selling my shelf. And feel it cheap and doggy mess. Nini show my tracks. Mati a bag, pop a next. Mbona ngifuna no gag. Ngoba ngibona in a progress. If I ring, I'm oppressed. When pumelelo, I'm obsessed. Njalo ngicabanga cash. Ingqondo yami is moving fast. Mama, I'm not depressed. Ngizama iplan yokuthola le shep. Mbona ngizivalela. Ngifuna ispan, ngikwazi nokutesha. Ama siblings akwazi nokucare. Amagodola ngikwazi nokuteza. Impumelela ayikho lula. Lo mthandazo mhlawumbe uzosimela. Bless.
Oh baba, keep ilanga. Oh baba, keep inyanga. Izinkanyezi tumele ingelosi. Oh baba, keep ilanga. Oh baba, keep inyanga. Tumele ingelosi. Izo silwela.
Impilo ayikho lula. Ayinandaba noma uyakhula. Ikufaka isicathulo. Ikulahle phansi ikududule. Jalo mati avoke, iqalile phansi ikuhudule. Mara kumele ujule, konke kubi kudlalele kude. Yabona i-rap ipoop, leto gimi induduza. Nedi kumele ngivuke, ngiyeke le nto yokuzwana nengubo. Lodi namanje ngiyaphusha, kodwa mdala ngishaya ngombuzo. Lutho i-excuse, ngabiyeza inguquka. Cause mama, I'm not depressed, ngizama iplane yokuthola lesi shebe. Mbona ngizivalela, ngifuna ispan, ngikwazi nokutesha. Ama siblings akwazi nokucare. Amagodola ngikwazi nokuteza. Impumelela ayikho lula. Lo mthandazo mhlawumbe uzosimela. Bless.
Oh baba, keep ilanga. Oh baba, keep inyanga. Izinkanyezi tumele ingelosi. Oh baba, keep ilanga. Keep in your head.